Se muda mwingine unanikera unavuliza maswali mama. Maneno ya mshoga zako nanifanya siwe sawa. Umeshakuwa kibendera kwenye pepo mkali mama. Ila nuevo pendi lako misi wezi kunawa. Se wamekufunza tabia mbaya, kurudi homu na umelewa. Na mimi kwako sina baya, na kusamehe mimwelewa. Wanachukia kwa kweli wakiniona nipo na wewe. Na mimi wananikera, basi mara moja moja baby nyelewe. I wish it went mbali, malikote nishi na wewe. Wananinyima raha, marafiki zako Basi talk to me baby, naomba try together. So sin mepika na unapoa kwenye mesa. Usilewe mabem, utaflow kingereza. Moyo na sita bila we. In my life, it's cool like a town. When I think of you, when you are far away. When I dream of you, when I think of you, when you are far away. Say, mimi na wewe, we pamoja. Kumena kutamani mpenzi wangu, naenda wapi? Tuka Monday to Monday, baby, I'm thinking of you. I wanna be right there where you are. I wanna be right there where you are. Kiss on my lips every morning, that's all I want. Where you are. Where you are, baby, where you are. Kumbe moyoni umenishika kishenzi shenzi. Natamani kuwa right there where you are. Baby, umenishika kishenzi shenzi. Nakuwaza, nakuwaza. Girl, I'm looking for you. Girl, not the money. Unaendo api. Deep party kind of baby. Just I wanna be right there where you are. I wanna be right there you are. Baby, kiss on my lips all I want. Yeah. I wanna be right where you are. Mambi, hello, it's me. I was wondering if after all these years you lied to me. To go over everything. They say that I'm supposed to heal you, but I've done my share.